fosse paka sasa moto shawaka mambo nayo fanya sana navuka mipaka vitu navyotaka mwenzenu na data tena anasema tia wezi kuniacha mashaka usaliti sasa mimi na mwanangu yani ni kama mapacha shemlake sasa kitu walipapa anazima taili niweze kuchapa ndo hivyo yani ndo hivyo shemlake anataka tusho ndo hivyo njama ndo hivyo ndo hivyo yeah ila kibaya zaidi yeah navutia nashindwa kuzikataa za dunia huku tunapoenda jamani sio sawa sio sawa yeah yeah tena kimi misi ananipatia msisimko mwili unaniingia huku tunapoenda jamani sio sawa sio sawa yeah 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 yeah, yeah. Kiukweli ana mambo mengi mwezenu ntadedie
ntadedie
anavyo nipa vya bara na zenji ah, mziki toti na uonja kochi ana enjoy sana mbaka napiga makofi kama siyo gopi ukorofi kafunga milango kwa maana siyo ndoki atoti na uonja kochi ana enjoy sana mbaka napiga makofi kama siyo gopi ukorofi kafunga milango kwa maana siyo ndoki ndo hivyo yani ndo hivyo shemlake anataka tusho ndo hivyo njama ndo hivyo ndo hivyo yeah ila kibaya zaidi yeah navutia nashindwa kuzikataa za dunia huku tunapoenda jamani sio sawa sio sawa yeah yeah tena kimi misi ananipatia msisimko wa mwili unaniingia huku tunapoenda jamani sio sawa sio sawa yeah 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 yeah, yeah. Ulele lulu ulele lulu tuendele ama tusiendele
tuendele
le ama tusiendele
tuendele
tuendele ama tusiendele
tuendele
tuendele tuendele ama tusiendele
tuendele
le ama tusiendele
tuendele
tuendele ama tusiendele
tuendele
tuendele tuendele amigo.